kitovu cha uzembe. Mkulima usichague jembe, ukijikwa inuka na uteme. Hivyo yalivyo mapenzi, ukinekeza mawazo neza ukala sembe. Hivyo unajua wanga hapyo komilembe. Ukipendo usote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your eyes away,
find your eyes away.
Go slow, take it easy low.